Personally, me would die. Personally, me would die, Ganji.
Hello.
Money machine, smile for me. So najua pest and your anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yo. Money machine, smile for me. So najua pest and your anthem. Bado ni sisi tena above them.
Nadai Ganji, nadai Mariambis. Kitchen die, nadai kusunda Chavis. Nitiki mdingi laki sitaki marriage. Niko kwa ATM, na window money. Nadai Mareka, minadai Cheddar. Sitai loving, minadai money. Sina besuiti, mkate honey. Sitai loving, minadai money.
Money machine, smile for me. So najua pest and your anthem. Bado ni sisi tena above them.
The enemy's poverty. The enemy's poverty. Sinitatesa nikishika mapesa. Nitalipisha venye niliteseka. Wazingu wakinicheka mapenku nilenga. Sikuwa na mrenga nikistep kalesa. Nikiwai tupesa nitajipindenga. Rentiko ntasepa na ndaki ntajenga. Nikidai kusave lab dan medikeja. June kitoka njei lazima spend bop na thai. The enemy's poverty na despa. Pake po, popote.
Money machine, smile for me. So najua pest and your anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yeah. Ala, 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 alo. Sabonero, si, sino joni kwa madu. Ala, 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 alo. Sabonero, si, sino joni kwa madu.
Mize na move, manze uwezi ukanistoisha. Na sijifanyi niko neona na josina. Usianzishe vita unajua uwezi maliza. Manze ni go na success. Sezi nkaficha weekend niko jake. Na maisha joni private. Shukrani jo mabale na story mingi staki. Pastes na bana staki shapre. Jumaisha saini shware na rada saini swafe.
Personally me udai. Personally me udai Ganji. Personally me udai love.
Hello.
Personally me udai Ganji. Personally me udai love wewe.
Money machine, smile for me. So najua pest and your anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yo. Money machine, smile for me. So najua pest and your anthem. Bado ni sisi tena above them. Yeah, yo. Ala, 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 alo. Sabonero, si, sino joni kwa madu. Ala, 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 alo. Sabonero, si, sino joni kwa madu.
Ala, 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 ala. Sabonero, si, suna jamu kamadu. Ala, 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 alo. Sabonero, si, suna jamu kamadu.